studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e Fulfulde sakiraɓe hollitinde wiide talatare sappo ene lewru février jeena yamde soki do radio kawral kunari. On kumpititta wiide yaloma hande o kabaruji amin ɗi garana yo wade dow hono bonandaji puɗɗitinɗi kasele wuddu leydi ndi to masinatoɓe ko litti wiide bamaraɓe kañe fulɓe memidiri toon yimɓe hewɓe dukke dikkili hen woɓɓe kasel barmi toon. Yaloma hande o ministre ngaɓe ana kani yettade le oɗo nokku. Neɗɗo goto tawno toon hollitti wiide heddiɓele hen ɓe yuɓɓo inɗo ɓeydigui sabidane yaaha yimɓele nogayon ko keddille hen won barmuɓe woɓɓe ɓe barme ɗeɗɗalali wattu jonoɓe kollitiɗe jaam e deƴere wartille oɗo nokku. Kanko ɗum won keƴaɗo laamu o gonɗo to segguto o yeehi le nokku ɗo ɗiɗo bonandaji gaaɗi. Laamu malli o wattu jonoɓe kolliti wiide hono yimɓele golloɓe kabaru yigaji le leydi meɗen ndi yiɓeɓe kaaja ɓeɗo yimɓele garta fa hande le nokku o keeɓa golla ɗiɗo golleji. Ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum kawrital maggal gaɗunogal lokkunodde tel inda ba ɗum won leyi jeegom lewru février fa jeena lewru février le leydi afrique du sud. Fa hande keddotono yigaji ɗi goori le leydi meɗen ndi golloɓe nokkunodde teɗo round gold nokkunodde teɗo lulu le laamu kayi o hollitamede ɓe joppi golle wattu joni o ɓeɗo yimɓele ɓe mbiyaɓe kaja jobdiji mabɓe ɗi ɓeyde le temedere foof ɓe ɓeydine capanɗe joyyi. Sakiraɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Bonanda yiɗi puɗɗiti kasel le wuddu leydi ndi le laamu masinoɓe kolliti wiide bamaraɓe kañe fulɓe kañe en memidiri toon ɗum woni yuɓɓo inɗe kokkaɗo arande o ɓe mbi yimɓele ko yata sappo keddi le hen nokkule kewɗo duccumama toon. Kanko ministre kuminiɗo kabaru ndenagu le leydi meɗen ndi o holliti wiide yo ɗiɗo kabaruji yo gonga jaati yimɓele tawnoɓe toon ɓeydo ceediki wiide yo ɗum gonga fa keeɓen famtade keɗe Ousmane Dikko.
Ɗi kabaruji gaɗi ɓaɗagal key masina nokku région Ségou o e wi hooreji ministére daraniɗo kabaru ndenagu ɗi basiji gaɗi mayɓe sappo e taton eli hen buguji kewɗi cumama e wattu mo gonɗo o adat bonanda kaka wala fo ko heeɓa taƴoralɗe muɗum e wi hoorejo politique gonɗo toon yo sappo yon keddi merke masine no andini yo jeɗɗon keddi hen ɓe tewji mumen gartira le suud dogotoro toon. Ɗi torraji gaɗɗe hakkunde janyeli yo war hoore bamaranke ndemowo goto ɓaɗal ngal masina wande asowere nde laati sababu muɗum nde yomitagol imena fewde e fulɓe hayfaɓe laatade sababu mayde muɗum ɓeydi hendu yogaɓe ka kolliti nde war hoore yo jiyadinkoɓe golli ɗum de inare warti alam hande noon ka guɓal soldatien yettiki toon e wi gouverneur oka imadara larma mali yontere ƴaɓɓinde waddani d'accorde jiyadinkoɓe wonduɓe Hamadou Koufa ɓe to jalluɓe to bonnede fa neɗɗo goto heddi hen ko ɓatotonoga hen ndun nangama civile e hewɓe ana hen majjuɓe fa handen
fa hande ɓe kollitiwi ɗiɗo bonandaji gaɗi hakkude fulɓe duroɓe kañe bamaraɓe ndemoɓe le wuddu leydi ndi wattu jonoɓe mbi yimɓele heddiɓele hemɓe kewi sanne noon yimɓele woɓɓe an toon kollitiri wiide ɗum won tawanoɓe to ɗiɗo golleji gaɗi. Ministre kumniɗo kabaru ndenagodu gonɗini ɗiɗo kabaruji hollitiwiide won heddiɓele hen jaati kañe yimɓele ɗum won laamuɓe gomɓe toon keɗe neɗɗo goto ɗum woni fa hande gonɗo toon ko sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Fulɓe ɗiɗo mbaɗɗiɓe moto goto gaari damgal boutique ɓe ƴaɓɓiki yimɓele jooɗiɓe ɗon ɓe ɓe naati ley toon machine binoyde joom boutique o ɗum sawiini baasi o caggal mayiti iɗo o woni ko dosonko koɓe ɓe gaɗo e bonandaji ley nokku fulɓe ɗon e ɗon ɓe machine mili joyo caggal bonandaji ɗi woni ko hakke tewji noga yon jiita e kañe ɗum yimɓele sappo e jeeɗon barmuɓe ana e mabɓe joon ɓe barmande mu en nawi sanne be toon law woni ko gouverneur Ségou o yeehi masina fato nokku bonandaji ɗi o halde e gonɓe tun ɓe o dardi ɓe muñal e sawrare wolitama wiide e ley ko warata ko ministre en taton nakani warde to masina to
sikiraɓe so gabbirdo bemalami ande ngal oɗo mbawi neltirton miijoji moɗon do hello amin ngal mi noddirta phase facebook e compte titter studio Tamani. Wattu jonoɓe kolliti wiide kawrital maggal ɗum won gaɗugal le nokku noddirteɗo afrique du sud kawtal ngal ɓe noddiri indaba hollitawede ngal ɗo kawtal waɗi ɗum won le jeegon lewru février ndu ɗum timmoli le jeena lewru février yimɓele hewɓe andanɓe kabaruno yigaji wori le leyɗi ele ɗe ene gonno le ngal ɗo kawtal ko yata yimɓele uynayi jeɗɗom tawama toon. Kanko ministre kuminɗo kabaru yigaji le leydi meɗen ndi o yaadi toon kañe yimɓele heƴaɓe makko waɗi noddago fewɗo e yimɓele gollonoɓe kohe muɗum en ɓe tinno birfito le leydi ndi fa golla ɗum woni kabaru yigaji le leydi meden di kede kanko no dottedo professeur Chamoko Sangare o kanko humini dido golleji ko mo halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
au cours de cette rencontre il est
fandangal kawtal yu humtande hore kabaru yigaji leydi ko woni be kabar mumbe jidan ngadan tutundal hakillaaji sugula momi jogani leydi men malindi yu dawrude nondi wattante hakille denno min kertanindi nyoloma kurdo min domanindi dun nokkure de kudde kabaru yigaji leydi kebete buri fuf yu nokkure kaldal fawde e tonobe jawdi e kanye kasidini be bedorade famu do kabaru leydi mali sabi fay goto dulla wiide tilalaji hitane 2012 di bonni non alha leydi men di fasane denno ahani bedo fuf martina kumpa hakillaaji mun en waltine dundun woni ko min gadi
potentiel les rassurer ce qui a été fait
fa hande keddoto dum wonno yigaaydi ngori leedi meden di gollob nokko no dottedo round gold nokko no dottedo lulu idon le lamu kayo holi tawer be joppi golle wattu joni o be do yimbel be biya be kaaja tottede hakkeji mabbe le jobdiji mabbe di dubbe bi le tem der fobe kaaja be ner chapande joy hono dum wori leedi ele badindirde meden de be bammi misale do leedi kodwar ndi kay walde sa gontonde be wonde tonde holli tiwide kanyum wala fu ko family di do golle sebde be golli dum fe martinay dum kumpa kede kanko no dottedo yakuba trawore o kanko lami dido golleji don walde sa gontore yimbe lo gollobe yigaji le leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
itane fuf dan imade tongade sate dedo imade so wande didi ma tati denno hono dum faccintina elisa radio amen di so hono don wadi tan won jodidi kertaadi di gollobe kandi to leedi ko dwarto murtere gollobe yigaji leedi be latigi sababu mo fuf e mabbe tottama ujunaji temedere wattu mo be leedi mali be kibi odo kabaru won ko kambe dun dawri mutere golle jonde nuku goto der gollere de tawe kaldal fuf kambe horobe be ngadali be wajjibini yom fuf e mabbe yobene milioji didi njuddi hertandi bangi goddo dum chapane joodi do temedere be de do njuddi mabbe o jaati honno dum wadana be leedi kodi warbe
hollitindi wiri nyalawma kenyo wonno nyalawma kedjana do radioji le adnara landu fu do maison de la presse do yewtere mawnde wadi do hen wattu joni o dubbe ngadi noddango fewde dum woni yimbele be tinno ngada no ngatta fur yalla radio an laato sababu wattu joni no jamarnde fu hani naru demal gota de tredamal gota tagal mudu kambe yimbele andambe no radioji ngorinobe kollitidi faande yimbele gollobe le dido gollejan hani ko tay ande mudun beede kede kanko no dutte chona macho yo journaliste non ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Le sens réel de cette journée c'est d'abord le
fanda hakikangal kawrtal yo andude ko woni immaade sou radio ko nautorite de do hunde yidgul kabaruji e ko hani dum yewtede bangal jewte men de e kala ko taki dal ner ngurdam amen sabi andulla wiide ti Allahji leedi ndi sawbini dubbe kuddi torraji kewdi hakunde bibbe leedi ndi bi fuf kad adnaru ndu ana gamenga e anda non feedi do sifaji denno an hani nantonobe kabaruji be dawra no kawral hewtete hakunde jalinyi e dinaji kewdi so de hunde de wasitan yo sifa hello der derol amen kabaru radio yo tafun hala yo dun sifa jewte kuntono jo hore suboy kala ko sefander hen yo hono edo jewte ngoni di ngala wakat jun o sa fuf ne holita journaliste be wiide golle mabbe o wona fi golle me radio yo be ngatan hakille kala ko be kumpitata pati be jeba fay hunde nafa be sanne e le ko warata ko
sérieux dans ce que vous élaborez vous y gagnerez toujours un jour
sitili tubaru hitane hikande le golleji radioji di holitindi wiide radio yo onon non studio tamani min dokki dum won wattu jono hala yimbele hettobe min gombe le leedi ndi dido halaji min jeeni dum dum won le lamu motto kane le lamu tumbuto jamarnde holliti wiidan weltile dido golleji sanne won wabantodo kollitimbe wiide idum fandi fa hande jeyal hono wattu hani beedirede kede ko bedo yimbele cifido hen le rezo ngaji do faccitango Muhammadu Samaseku
ah selo ma les informations
yakile ammi kasi jo tamani ana humpita no fewi sabe mabbe yimbele be kebata non kabaruji be fuf ana kebadi no haniri wakkati joni o yela amen yu aram ko rebe de demde de yela yimbele be nanta ko roborere ma budda mere be ana keba kabaruji
sagi ce qui on dit
donc auparavant nous n'avons pas assez d'informations
den mi ngala non fewi kabaruji lokuji goddi buri fuf sa leedindi ka batte si jo tamani minen kumpita fa sanne
nous sommes très très bien informés
sur le programme qu'il faut aménager
hejo golle go hani yawtede yela engo forra yimbele kiroduji di sabe de region o be do buri fuf
la région c'est le paysan
ce que tamani est en train de faire
fokaji di sijo tamani yottini leedi malindi wawataage haalede fa jotto sabi yimbe le hebbe nawtorto kabaruji di be dokkata e demde men
chacun se trouve
je pense que le programme
hejo golla sijo tamani o ana fewi sanne goto fufu na weltani kabaruji der demde men de ka an hani be beeda wottumabe o seeden hakkileeruji jeegom der nyalom
peut-être pendant 6 heures dans la journée
Union européenne et Royaume-Uni, Ngonifabo Tobe, Studio Tamani.
sakiraaɓe jurnene ƴeello on e les raison ŋaji meɗen ɗi walde wondude e fewnude wattu joni o faaɓe ɗeelo hono kowattal manngal hani waɗirde le leydi meɗen ɗi yalla ɓiɓɓe Malick Fall narra damal gootal jaltira damal gootal caggal ko ɓuuri moƴti ko holi tawede wattu joni eɓe to Tumbututo ɓe jahan ɓe jiida yimɓele gonɓe ley laamu Tumbutu kañum e tawde ne wattu joni ɓe jewtude e muɗo eɓe paamadu hoɗu waɗi sababu so ɗiɗo tiiɗallaji kewti leydi meɗen ndi sorute gardan faaɗo seguɗo botonoga e joyoɓe ɗum waldinde noddirta office ri huminine kabaru maaro le leydi meɗen ndi waɗi keñen to segutonoon ɓe kollitiri wiide wattu joni ɓe kolli toon heeƴo golleji mabɓe ɗiɓe kane gollude ley hitande warore nde ɓe mbiyaɓe kaja heɓude du ko ɓuuri tonnuji ujunaji temedere capanɗe joyi e ɗiɗi ɗum wonon kala ko remete kon le laamu segu o fo sirdute garan timminiren faaɗo kayɗo walde huminide hono kabaru nde ɓe noddirta ñeeta ɗum woni yagol yeeso ndeɗo walde ene le commune kulumu holita wede wattu joni eɓe kaja ɓe mbi faaɓe hono ɓe kani waɗirde goudron o fa nangga lawol manggol ɗum woni gongol to kayitogol kowoni fana muɗum fata yimɓene gomɓe toon ɓe ene kañi yettade galluje ɗe no yawir noon ɓe kollitiri wiide fa hande ndeɗo walde ɓe mbi ɓe garan heeƴade jawdi kasen ɓe ƴeela hono laaɓal hani waɗirde le commune mabɓe o sikiraɓe ɗo karte ñalawmade kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heejoji amen hollitinde wiide studio tamani ɗo wala fof koni fana amen sona hokkude on ɗo kabaruji ɗi e fulfulde fa hande fati jeeya honno andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam